sazira boroka imi bandiri makwabira ba uruza kubiri sasu kwa bare kwichi mana we abana babuze bani na bagabo babuza bagore abajaye bakoka bo barimo kubyarira ingana abana bacu babasore ko bashiriye mu ishyamba mana ndagirane yari nkambi mu mugunga rusayo na kanyarukinya Inumero gusa Nana semana ndagirane Nana semana ndaganae Pariki ngo tongere tuweho Nkabakurambere Imisa ziraboroga Imiba ndirima kwa bina Kwa urusa kubibisa Sungwa waya kwichi Mana we Abana baguze banyina Bagabo babuza bakore Abajaye bakoka bo barimo kubyarira ingana Abana bacu babasore ko bashiriye mu ishyamba Mana ndagirane Bebe inkambi mu mugunga rusayo na kanyarukinya Inumero gusa Inumero gusa Nana semana ndagirane Nana semana ndaganae Ikingo tongere tuweho nk'abakurambere Ijya no hino abantu benshi batunzwe n'imiboroko Amodoka zikigenda muri aya mayira we Tugeze muri rya shyamba watumye madamu na Eva bamaze gucumura Kwaridahingwa Kona matuna bamotuza baho dute Dorera aba bantu bagize ziriya mabi mana bazatungwa n'ikidiyarira bahitana Mana turebe utureba mana we Tumukira tutwakuwebo naho twari dutuye Tugaruke mu gaciro ka mwene muntu Abantu benshi batunzwe n'imiboroko Na modoka zikigenda muri aya mayira we Tugeze muri rya shyamba watumye madamu na Eva bamaze gucumura Kwaridahingwa Kona matuna bamotuza baho dute Dorera aba bantu bagize ziriya mabi mana bazatungwa n'ikidiyarira bahitana Mana turebe Tureme mana we Mugila tutwa kuwebo na okwari tutuye Tukaruke mga kiro kamene munu Mana barebe Ubarebe mana we Mugila wawa kuwebo na okwari tutuye Tukaruke mga kiro kamene munu Mana turebe Utureme mana we Mugila tutwa kuwebo na okwari tutuye Kiroka mene munu Mana barebe Ubarebe mana we Mukidia wabaku Wemo na obari watuye Bakaruke muka kiroka mene munu Ambiwe kubimunzi Kwekondo ya chuma na naikumbuye Koningera yonu utimiruo Zichara maze muriri mbire Nijoe kwa chulage kitae yaje Kwa nekurie Kumbuye kuwa mugiugu chisezerano Kuhuta yungana ndavura Iwe ndambiwe kubimunzi Kakondo ya chuma na naikumbuye Koningera yonu utimiruo Zichara maze muriri mbire Nijoe kwa chulange kitare yaje Wane kurie Awanye kwa mabazi chara maze wakuriri mbire Nijoe kwa chulange kitare zabo Wabate kurie Kwa ya masisi abo babategure
yarukwaya
bazicara maze bakuririmbire bagaya kwabacurange gitare zabo babategure
abayobozi
bazicara maze bakuririmbire bagaya kwabacurange gitare zabo babategure
abarinzi
bazicara maze bakuririmbire bagaya kwabacurange gitare zabo chawe ni chaje igiye kuzatambuka babireba nakasinema ibyatuje byose bizagaragara ku manya yangu kakajoro wipikira kazatamururwa kakacudisi uwaruindiramo kazahinduka umweru niba kubona uri kwa mama bijoko warayoboye inteko z'abanuzi banazica uzaganare niba kubona uri kwa mazu yame warayobeje imitima z'abanuzi banazica uzaganare ibikorwa byawe ni byanjye bigiye kuzatambuka babireba nk'agasitema agiye kuzaza umukuru nyirigihe byasagara imbere yawarushire azarani ibikorwa byawe ni byanjye bigiye kuzatambuka babireba nk'agasitema ibyo waduhishe byose bizagaragara ku manya yangu kakajoro wipikira kazatamururwa kakacudisi uwaruindiramo kazahinduka umweru niba kubona uri kwa mama bijoko warayoboye inteko z'abantu zinganazica uzaganare niba kubona uri kwa mazu yame warayobeje imitima z'abantu zinganazica uzaganare ibikorwa byawe ni byanjye bigiye kuzatambuka babireba nk'agasinema ibikorwa byawe ni byanjye bigiye kuzatambuka babireba nk'agasinema ibikorwa byawe ni byanjye bigiye kuzatambuka babireba nk'agasinema ibikorwa byawe
Sore ubumirana niranye yabaye nk'akazizi no kwiga
wagira ngo ni baba batuguye siyano ni ranya te wagira nenda kana e nironge umugabo kandi twashakanye twese tukira basore umubirana ni ranya yabaye makazizi no kwigira mu nzu wagira ngo ni baba batuguye siyano ni ranya te wagira nenda kana e Isiano ni ranya te nagirane nakana e Parize shahu ariko birana niranye Ipwe ba marira netse maba miganyiro Anja gusaba kazi basaba sabaza ruswa minde mari natanze Yapfuye iki umugore wanjye arakabonye ariko ni waruciro ry'abari mu n'abayobozi Nademezu dukwanga nudukara Mwye wesa kifuza kumunda Isiano niranya zenda gira nenda kana e Isiano niranya zenda gira nenda kana Isiano niranya zenda gira nenda kana e Kagera, karibu wina tukue imuru ihumure Akira Yesu, mumuti mawawe Indyunyu na mwabyose, viza shira usigare werade Kuzasi magizwa, nimija Tuturi giugu, chitaba mama ganya Iba nile numami wadutunguye Murugi wanyu Maramute mute na jengote kutorera Yewisi ya none ya mindu ye kagera Karibu mbino tukue imuru ihumure Akira Yesu Momoti wawawe Ijunyu ramondose Viza shira usigare werade Tuzasi magisa mibinja Tuturi giugu chitaba mama ganya Nire numami wadutungwe
Wasiwe
Kuzakuvamo Tukwiva kigwembari Tuturi giugu kitaba mamaganya Kila nire numami wadutungwe
Wasiwe
Kuzakuvamo Tukwiva kigwembari Tuturi giugu kitaba mamaganya Nire numami wadutungwe
Wasiwe
tuzakuvamo Tukwiva kigwembari Tuturi giugu kitaba mamaganya Kiba nire numami wadutungwe
Wasiwe
tuzakuvamo Tukwiva kigwembari Tuturi giugu kitaba mamaganya Kiba nire numami wadutungwe